me. The Bible tells me so.
Bible tells me so. For the